naba mukabene. Echo mufila, echo bamiumina, echo mulwali lokutemwa bamukabene. Muleti naba mukabene. Naikisano munandi banda ifya muchitikile. Ululwa kutemwa bakashi babene. Banda bale imone nchenje shipa muna bobwalia Ukulangala na bakashiba kwe
Ayumano ya noti
Ushikubumo banda bave pela bakashi Atina ya kukawe ine iye iye kusemina Kanshi ufi bafyusha mukamu nabo No kumutwala kuli Vingstone kusani hotela Echo tufila,
echo mufila, echo bamiumina, echo mulwali lokutemwa bamukabene, muleti naba mukabene. Echo mufila, echo bamiumina, echo mulwali lokutemwa bamukabene, muleti naba mukabene.
Ukufika kuja ku Livingston, tapapitile lo mulungumbo, mukamwine, afila kutulo. Shamo abakashi nabo bayimino kuyamona abalwele kuri Vingstone kwine chia bafika pachipatala basanga penili banda iliona alipongo mokana mumuso walile lila awe abakashi bale papafi ipanda pakumona abakashi lya butukila na mumusebo
Echo mufila, echo bamiumina, echo mulwali lokutemwa bamukabene, muleti naba mukabene.
Echo mufila,
echo mufila, echo bamiumina, echo mulwali lokutemwa bamukabene,
muleti naba
mukabene. Echo mufila, echo bamiumina, echo mulwali lokutemwa bamukabene, muleti naba mukabene. Echo mufila, echo bamiumina, echo mulwali lokutemwa bamukabene, muleti naba mukabene.
Banda kule na motoka, lero bane kuli amalwele ayalekana lekana ya nipa ya bantu. Kuli syphilis, kuli AIDS, kuli gonorrhea, ala bane na twitch ndike twalapwa.
Echo mufila,
echo mufila,
echo bamiumina,
echo bamiumina,
echo mulwali lokutemwa banomela bakashi babalendu. Tua papata,
iti
ndikeni ko
Tua
papata, ala ikari lemi Ngatari niwe, titi umfwe wino Wapika tilo, mimayo na papata mune iti ndikeni Etu mfila nkwe
Etu mamiumina, etu mulwali lokutemwa bamukabene Muleti na bamukabene
Muleti na bamukabene
Muleti na bamukabene
Twapapata leke nifya
Echo mufila